nimepitiliza, niko deep sana kwenye kiza, akutaka ni miujiza, yeah. Kwa kifupi umeniweza, anashindwanga kujieleza, na ulikonileta umenipoteza, kitachotutenganisha jeneza.
Wewe ni kama chemli kwa kili yangu ndo ufunguo. Wewe ni kama chemli kwa kili yangu ndo ufunguo.
Yo tu bamba keyboard school sasa. Rafiki wa kitineja keyboard school asa. Trust yenye energy, story in encology, like tuko college, yo witness damage. Yo, mapenzi yanaenda bila sarali, me and you serikali kuu kwenye safari. Hey, look at me now, niko tayari, mapenzi yetu kwa diary.
Umeni kama chemli kwa kili.